Parti mormitu Tanzania buwa fulannu biyisani tariyo tana infudannu yed. Parti mormitu ke saname presidenti Tanzania ti waldurgo metundu nisu akadunyalin fulannu robi da partitan infudannu gafati. Charles Combet dare salaminu ergeh tujbennutim.
Filannu robi dar begigge famin lambiwan Tanzania sagaleke nani guyato kubod. Ugano nigare mormitu biyati Afrika ya adem sawali gala kam filannu sana akka insumane dubbatan. Kad imama parti mormitu kanta an tundu lisu tuta oduf kamisa kalesa dari salam ke satip sakin nanin bayim filando sana oji seran alan wangu tamib kamutin sadar kar dunya thar kamfya kafutatan gafataniru.
We are asking our people to take this matter into their own hands through peaceful.
Ummati kenya imma kana karanaga walin ta'e thar kamfi demokratoa ta'ef mormit agesi suran tuanna ufi jalak galfatu gafanna. Qaamotinaan of sadarkaa addunyaa kanneen taajjabdoota gamanatti ergan keessumaa gamtaa Afrikaa ni gaafanna. Ba'ii filannoo seeraan alaa kanaaf beekannaa kamiyyuu akka hin kennin ni gaafannaa jedhan. Paartiin biyya bulchuuf dubbiimtoonni mootummaa sagaleen martinuu hanga lakkaa'amee dhumutti yaada kenninu hin qabnu jedhu. Dura ta'an komishina filannoo biyyoolessaa Tanzaaniyaa Semistookles Kaijaagee gabaasaaniin sagaleen tun kenname hin baan kijiba jedhanii fudhatama dhabsiisuudhaan lammiiwwan akka hin simanne yaadachiisaniiru.
Kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii.
Nanure filanno kawe panganif kigoma kesat kardim filanno durse mallattoni tikame jiru kajedan gabasalen kijiba media hawasar de debiaturan gabasalen himanna kun commissioner filanno finiyatin akajiru kaijagen ittidabalun ibsaniru gabasalen akase kangatin qabannef himmirkanof ne wantanif lamiwon akkan simanni gafataniru. Bayin filannoo duraanii akka mul'isutti sagalee irra jireessi pirezidaanti John Magufuliin kan hoogganam ka paartii biyya bulchuu CCM. Bayin filannoo sirna jimaataa irraa beeksifama jedhamee eegama.